left on the beat.
Maneno mengi mengi wanasema, lakini sisi hatujali. Maneno mengi mengi wanasema, lakini sisi hatujali. Tunamuomba Mola wetu we, yeye atusaidie. Tunamuomba Mumba wetu we, yeye atusaidie. Maneno mengi mengi wanasema, lakini sisi hatujali. Maneno mengi mengi wanasema, lakini sisi hatujali.
Hatujali walosema, sisi twasonga mbele. Mziki kipaji chetu, mbona mwatusema? Umbali yule tumetoka, Mungu anajuae. Kilicho na mwanzo kina mwisho, tuende kwake Mola. Umbali yule tumetoka, Mungu anajuae. Kilicho na mwanzo kina mwisho, tuende kwake Mola.
Okay, hi there, I'm here, that's no fair. Lay I take everything mine right there. I don't care, I don't share my share. Clap me name, sink in your head. Damn fame came in a gold chain. Hey, life's so hard, let me say. Focus on your dream, if you wanna say higher, hold up, making dollar money. Work hard, never give up, better die, try guy. Every single day, to give up my life. Kichwa jam kiboku, mukani ball. Naniweka fana, niweka kando kando. Na washa taa, na washa pia kando. Na bado wanifuata, kenye mina fanya. Me no master, but look so fast. I can rap like a duster. Yeah, maneno mengi walosema.
Maneno mengi mengi walosema, lakini sisi hatujali. Maneno mengi mengi walosema, lakini sisi hatujali. Tunamuomba Mola wetu we, yeye atusaidie. Tunamuomba Mumba wetu we, yeye atusaidie.
Walisema sitaweza, mimi nasonga mbele. Mjenu yenu faida yangu, moyo ni sina lawama. Maulana na kuomba nisaidie. Walisema sitaweza, mimi nasonga mbele. Chuki yenu faida yangu, moyo ni sina lawama. Maulana na kuomba nisaidie.
Yeah, okay, 1, 2, 3. Youth in the rise, so to be free. Soften your life, life is hard. We have to be hard. Hey, remember Jesus says without him we fail. My bad, let's trust in Jesus. My fellow, let's trust in Jesus. Please, my bad, I like to beg. Keep praising, praising, praising. No matter the you do, no matter the you are. Rich the poor, strong the weak. Turn to the Lord, confess your sins. Remember the Lord on your end. Turn to the Lord on your Sunday. Pray to the God to forgive you.
Tunamuomba Mola wetu we, yeye atusaidie.